Welcome once again to Ambiance Congo, coming to you every other Sunday from 3 to 5 p.m. Look for Greybeard and the Other Black Music in his time slot next week. Let's start off the program today with a little bit of rock and music from Viva La Musica, featuring Stino Les de la Corral from a CD of that same name. We're going to hear a song called Zulema. Then we'll hear some early music from Wenge Musica BCBG. Stay tuned should you have requests or comments. The number here, area code 804-649-9737, or visit the blog at www.wrir.org, where, by the way, in a few minutes you'll be able to see the track list and a couple links to some forums that are kind enough to host comments. Enjoy, keep the music cranked up high on this beautiful day here in Richmond, Virginia.
yango azali kitoko soki akoleka akode na peo ni bale bakwe karo
Etienne de Bounonga, Félix Massoua.
what a workout that was. That is Wenge Musica, Bese Bege, Bon Chic, Bon Genre from the CD Pentagon. We heard the song called Filandu. Before that, Zulema from Viva La Musica featuring Stino Les de la Chorale here on Ambiance Congo on WRIR. On Sunday, May 22nd, the Neighborhood Resource Center will be housing and will be hosting an open house from noon to 2 p.m. as an opportunity for your friends and neighbors to introduce someone new to the NRC. You can grab a friend and come by 1519 Williamsburg Road in Fulton Hill. There will be yummy food cooked by the NRC after school kids and volunteers on hand to give you a tour. You can visit the Montessori Preschool, stroll through the Children's Learning Garden, listen to a tune written and recorded in the NRC studio, and learn about the NRC's new community organizing initiative, Greater Fulton's Future. For more information, is at nrccafe.org. And there is a blog post for the program today up at www.wrir.org. My name is DJ Dowdy. This is Ambiance Congo. And coming up next is a, you like that last cut? Here's a cut from General Defao from the CD Les Big Stars et les Deux Charlots. We're going to hear a song called La Vie Eternelle in celebration of the fact that we didn't all get swept away yesterday. We're going to hear a song about eternal life from the General Defao.
Oh, nakei mo bembo na tikiong bona simae famite o motote abatelo
when sama falanka
eko ya butuna moyo mi bomba e baini na ya ba koloba e bazuzi anzela ba kobenga na singa ba koloba n'importe quoi na komono
fosi bazola na
baini na ba kolanda yo ne pa pour te marier ba koloka ba mi se mesire na ngala zotono. Oui, Valérie, la paix, ça y est, mon cul. Tu l'avais déjà bien deviné. C'est moi, oh, oh, my, oh.
C'est toi la mère de mes enfants.
Marlène Kassanga.
Est-ce qu'on m'y soit qu'à l'olema, n'engena l'otakayo.
Hélène Kalema.
N'engena kanisaka, n'engena kumisakayo. Harta senanga mama, hé,
hé, hé, hé, hé, hé, hé,
Sasa milaka heloko kokina mangongo na ye na mila modele abasi mingi na mangongo oyo
ego saiba vila
harta se one tonga ya moke na lingina mila yo atinga minga yo na gogo vaye
chupa kaya espetumba
Baby singa na sango lohe na nga kolela e
Niklete
Bona ninyo komo nyo kolo ngay
Dorcas Mbelu
Na komi lo kola e Himwa zanga mo kengeli Na komi otambo lo Na maina miso
Nono le Moise
Baby singa na sango na ta e Na kena nga bazole la ngay Toko mona na e
Zadio Kazadi
Bona ninyo botra inga na susi
Mawe
Na kobi lokola e Ziti zangi mboma o Suga na ngova kata babwa kangana moto Monele akaboli biso mawe Ayo
C'est toi la mère de mes enfants
Tire 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 tire
Flamme Kapaya
Esika makila eko bima esika mpota ezali
Rufu mbutanganga
Ebali na biso ya Kongo esali la yolo lende tata ele kimoneneo
Bia chante
Ebandeli na ngomoto nyoso yebi ezala kande surseo Livingstone Diego Nkaos Taleba participa na histoire Kongo
Ams trésor
Onarenga ye mejeri malamba guillaume Gomono Mayebi malamo nenge ngala lova yo
Bebe promedi
Matika kaba koka ba indona enzine a Zanzibar Kolinga te batika nga bebe otina mokuwa nangae
Obet babote
Makila nangae bia mwana manzo koko katiko limisa masomu mwaya bango Oh oh mama mado Hanta sena ya nyoko lingae Bella ya bolinga sina gazalina no kotale holalina makalini homoya takosala soe ongo na ya kaselinga yo ongo yakae mama cheri wa haba moy so sina yo mama Makola yango na bichenga bilae Hope singa beze biya kende malamo Susi abana mhoi Mazu etingili bongo Mama matila mime koho Mama yawe abandeli mokili yoko bota yezo Sola moto kine zato bafe nangaye Yagae, mama, chérie, wakabongo, sozina yongo, tobola lao, mama na bakeo.
Yeah.
There's a modern one for you from 2010. A CD came out last year. That is Bia Chant, L'Enfant Terrible de Pepe Calais, from his CD, Cocktail Molotov. We heard this song called Horty. Great song on that CD, by the way. It's a nice CD overall, I think. It's got it's sort of a who's who of Congolese music involved with it, too. Bia Chant, Nibomo Kanta, Nibomo Mandido. D'Souza, Serge Mabiala, Luciana Demangongo, Chamberton, all kinds of people involved with the singing on that. Guitars by Ramazani, Alain Mawete, Japonese, and Flam Kapaya. I mean, it just goes on and on, all the people that are involved. The drums by Titina. Nice CD from Bia Chant called Cocktail Molotov. This is Ambiance Congo. My name is DJ Dowdy. I'm here with you every other week from 3 to 5 p.m., bringing you 2 hours of Congolese music. Keep your hips swinging. Here in Richmond, Virginia on WRIR. Coming up next, let's hear another CD from 2010 from Dudu Kopa from Congo Brazzaville from his CD called Evolution. We're going to hear the song called Palado.
La joie est un remède efficace pour penser toutes blessures. Hugo Golombele, Monsieur le Maire, Sam Pengombe, Grand Lac, Sido Longo, le combattant, Godé Longo, na Luanda, Claudio Engala, loa, comme un botomo soussoué, amour est comme un botan potinanda, kwambanda, je m'en veux d'avoir perdu ton amour, le cola, maman. Oyaboti mwana lembani kokoli sa mwana naye Sikalisa no vere zanga kateko pasuka wa mu Nini ya mabela sali ya mpongo tikanga iwayo Popo ya wea kela amope sangi sateni mibale Epo kwa seme anjo epo iswe separe Onya toki bakoti ya kampo ebongi sabile ye Oyanga sasya amuri ya telinga ipuazo Awayo buminga ikomi sana ngata za bulu Claudia ye bakaye, oza wangaye Nana Kati, Sandra Nyere Joker Avendinga mama Julia Joker Zelanga maman, zelana nweza limonayi Zelanga na komi pene ko bujete ko benanzo tote Zelana kita mokena kaf kozwa mwabute ya vinyo Boyanga na likolo sembe boyanga na ya pwende tabwe zala kisuke lenge Jean-Marie Kasamba Mwoyaka mwaka matanga nundweza ya zondunu na famite Sokina zole na bolingo nanga mabeza linde wapi Palado ye Palado,
Sikalobo,
Palado, ye, maman zongi sata mwelengi. Palado, ye, Palado, Palado, ye, maman zongi sata mwelengi. Lelo woka di santi maranga na nani e.
Gabente,
wenze ninyo kakoli anga bolingo. Libele nango melisi ango le nani e. Nakomyo lela lela bolingo e barenga ye. Loko la dim John Sabo Mawea Ibandimi Mpandu nanga goya tongo Ole sangonaniye Nzinzi alanda kate sesika solo ya bave Lale mweza la kemportone kwa sion ya lamu Ndengo tikinga libra mwamem loko la tenisman Si te ple kodi ya zongore zona takarangaye Ona mi wakina tuna mbemba mpona susia bolingo Destination angala shesta mungu mkamba Nabota mana wayo precipite li warangaye Tanya kozanga papa alaga bebe itane Irome ungya zanginga
C'est à dire jour angwe kakwa na poko alelo Kandenge piste indi boy Tovana kana no stress Nakiki Christelle le pétrolier Prince Aladdin Maramoto mwana ka Claudia Conti Nga eh, azala rande boui Il faut que mwana aspect Pour sentir ka mwana mokondi Hein, mère Alice Moto mwosu mwana linga kayo Mais a capable à sala yon mabé Mwosu po mwana linga kayo Te ma capable à sala yon mabé te Trouva nanani Hein, Pacifique et Bengi
Aye ah, eh. mama ye.
Si tu étais de l'eau qui coulait dans un tunnel, j'allais te voir et te donner ma langue pour te signifier que je t'aime. Estelle, Zingae, Marvel, Makaya.
Palado, palado,
Bébert et tout.
Palado,
palado, mama. Hello, je te sois.
Bolingwe bonga kakolobela moninga emodamur na litso ye yanga iba plaisir d'amour
na makasepana
yo ya moisa mbeto giro je damase ilurisho ko viane mbongo ya koko kroda sasoko misinga ye misiko yonga na linga ka enga yenga ye bene mabriki papana jaspere
a bak sombosa general
kinda fashion ya michel ombe kona sante chope
e palado ye. Palado,
palado, Lili Bedele,
palado,
palado, mama,
palado,
Duduko palelio, nakati yo, simple senge noni, Stella yo, Gaïta kote, Fredo yo, Serge Makwala, Waslena yo, Kofiolo mide mo paoi. Ali ayoyo, Kevin Wande Menga, Chanel ayoyo.
Palado, palado,
palado,
palado,
palado, mama,
palado,
Duduko palelio, nakati yoyo. Izala kamwa moto, nakati yoyo. Akisana na lemo. Makati yoyo, tiana mwasoi, makati yoyo.
E palado ye, palado,
palado ye, palado,
e palado ye,
palado Claudia ye,
palado,
Duduko palelio, makati yoyo. Mayor Vincent Gomez, Ebi yoyo. Yannick Ndenge, Raquel Yoyo, Ayori Fendinga, Raissa Yoyo, Rodrick Makwalai, Nada Yoyo, Ayoshela Bispi, Sandrine Nganye, Dieu merci Ngomaï, Pierrette Yoyo, Ayor Vincent Dinga, Georgette Yoyo, Lendo Emmanuel, Leila Yoyo, Ayor Alain Awe, Sylvie Yoyo, Onyange Alonso, Naifa Yoyo, Ayo Joël Ou, Ouvierge Yoyo, Edingombe, Evelina Yoyo, Florian Yokono, Santa Yoyo. Toi Nakati, ouais.
Bolingo, sentiment, Bolingo, sentiment, Bolingo. Sentiment.
Il faut pas remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Le lokaka, l'obité, gokomangai. Jennifer Kumbu, Stallone Kumbu. Il fallait qu'il n'attende la météo. Moula. Adèle le choco va vous danser. Bébé de gaz.
Yébi chalet. Coco ma misé, Josaphat. C'est pas bien.
Mylène Boukwala.
Lélo.
Chesko Bila.
Talalelo. Chéro qui t'a balimona, y'a prema
attiré moi
papi koulula
yo dévoilé maloba nyoso to la banake yo terrorisé na
Eric Niemba
chéri est terminé na
c'est pas bien Alain Tana
avant sorti chéri azala ki kopé sanga bisou lelo boyita mananga lobie comme bien dérié waouh
British photo
Chérie Zala Kakolina, Nenenga Nalobaka,
Popol et Tassa,
la boy Malobana, l'obia comita page nocturne. Yo déserté ma cassiboye ponanini, Maikona Bomana no moto te, Mando qui peine simbate,
Charles Gagné,
Nagressa pena no moto te,
Jean-Luc Moukoko. Eric Sozino est comme énergie. Jean-Willy Bonjala.
Coco Azoui Naye, ma papou. Ma misa sali, choua Naye, mon souswe. A changé Nanzela ya koleka. Comme si Azoui Naye, na probleme. Ane non, 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 non.
Jojo Chitembo, na ponton.
Chéri Otikeli Ngambonge, na sima awa. Partout dans Zolé, Kanazo, Kota, Sigena, Awa, Loko, Labasi, Bafou, Moleli, O, Robine,
Diane, Pito,
Pesana, Katambote, Pamba,
Sia, Didier, Axel, Viena, Jean-Paul, Ngambé,
Nakandate,
Nakandate,
Nanganzive,
Nanganzive,
Aolimote Kamoga, Osomba, Okombe, Loko Masanila, Soldat,
qui se sent piqué,
comme la fête,
Baliaka, Ngaingaï,
Nafeti,
Yene Mukabila,
Nekondunde,
Nalamela, Kaba, Invite,
Nazali, Rivalayote, Douce, Pelambe, Tolo, Nanaye, Bito, Zala, Kame, Sila, Kala, Awa lokolo si bafungo leli odine Tupe sana katambote ya pamba
Sia
Nakandate jalo ifele
Sandra Kapina
Ambassadeur Luzombe
Nazali chéri ya koto la te Milambo zola kama moto na somba e
Polen zempo
Chosso de nana moso ki mate ma wato Manyolo zo tambole na moto na pesa yo e
Nakandate,
Nakandate,
Nanganzive,
Nanganzive,
Betty Moulanga, Patou Kabangu,
Babe Azouinae, ma papou, Chintona Sali, Chouanae, mon souswe, A changer Zela ya koleka, comme si Azouanga n'a problème, Amen, non, 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 non,
Gilles Vassimba,
Si c'est toi,
c'est oui.
Carlos et Kalonji.
Si c'est pas toi,
c'est là.
Ce qui va bon moli, bah si va bon moli. Ce qui va changer, bah si va changer.
Mamita et Poma.
Chérie, bon moli, ma canisi, boy et ponanini.
Marlène Poilou.
Pour changer ma casse, les tissés qui bondou. Chérie, linga kandenge na se kaka. Il a boy ko se karangai. Naslani ni pona convaincre mon thème la chérie. Yo déserté ma casse.
Eric la tortille.
Si c'est toi,
c'est oui.
Jibel ou Bandi.
Si c'est pas toi,
c'est non.
Dédé mon passa.
Ceux qui m'ont invité, aux alliés invités. Ceux qui m'ont invité,
Koyante.
Paul Louemba.
Chérie, bongoli, ma kanisi, ma kasi, boye, ponanini. Yo déserté, ma kasi.
Pierrette Banganzambi.
Ministre Toyota, président d'homme na Lille.
Tous à la kangana yo kole sere si synchro loko la banama passa.
Ougi Kumba.
Lelo déclenche bolingo na yo.
Deo Brando.
Okangi pe monte mana yo sude. Yo zanga mawa Jiline Madegole Mulumba. Yo zanga mawa Guillemenezi Florence Eledi. Yo zanga mawa Gikaniki. Yo zanga mawa Teyomi Sekabu.
Trésor Lino. Guerilla.
Chérie, comment qu'on te m'aille?
Mexico, il tient
femme. Amour, comment qu'on boude n'aille? Chérie, comment qu'on zappe n'aille?
Ezalaka.
A comment n'a qu'on fio te m'aille?
Michimima.
Chérie, comment qu'on dende la n'aille?
Okama.
Amour, comment qu'on ignore n'aille?
Marlène Wanga. Ambassadeur Papa Natina, la Mouzina, la Rebo, Lima Yemba, la Kenzo,
passe ma samba, mon bébé, ma roya, la Jova, mote, ma sparo, rota, mbrota, soupoula, la Lina, Gasside, Wanzande, Papa Nas, Pitch, Nana, Zigo, ma yeye, RDC, Afarwes, Daddy, ma bibi, Mugonda, Mumele, Nana, we. Santi mana mabebe jova Antonie Aroliane nanawe Sako mwani jiptan butu kondolo mwani bebeva Yomwani voli maye mabilongi na bise kokana Wabundu ma sistema lino matumona kotaka Sistema kongole
bebe
nanani yaga
Ba chocolat belge na Bruxelles.
Nice new double CD from Gibson Cardinal. The name of the CD is Diagnostic. The name of the song we heard was Kole Shere. Before that, Dudu Kopa from his CD Evolution. We heard the song called Palado here on Ambiance Congo. Got our first request going out. This one going out to Alicia. She wanted to hear one more time Kamul Inter from Madilu System from his CD Bon La Bonne Humeur. Came out 2007. Here you go. Here is Kamul Inter. Great song.
Kamul International.
Na valinga imoko loboko na litama. Yaka kolongolanga basusi ya bolingo. Mingi base kakanga pona tikala likombe. Bape sanga kombo papa mela milangi. Yeah, yeah, yeah. Kamul Inter
na vandi ngai mokolo boko na litama yaka kolongola ngai basusi ya lamu mingi baseka kanga pona tikala likombe apesa na kombo moteki ya diama mama
Zambia zali na mbomala
restaurant Flat Kadje. Marabout au Canada, Jean-Pierre Sartre.
Atamokili, Balingi Kaka Boka Bonnie, et si Kabatomi Balé Balingali Tango Basse Pelakate, yo yo maman. Olingo Yamadi, Nana Kamoui Kala Yamakila, et Bikami Sisa, et Kote Bambo la Mikoua, oh Makanye.
Wakonge la mwana Nana kombi nanga Atombo mba sosye Una bolingo ya mikul No 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 papitula na janema Ponini ponini Bino bato ya mokili Bolinga kateko yo katombo ya metrewera mukuna Partu partu bespekilasyo moro speseze te mafuzi Yeena Yo tubingali kongali kongala mote mesali emuraji Papi diambwana ki papi tona rote dame Beja jaja makwala jambel Kaza mande ma pipi ya na malili pia Polingo suka seliwa Mboka nini bomona
Masona mona epa inayo Kabo songa nzila Kamule teba kontorbe Pona chumbula mutima Nazo kifo bope singali susuma e kufela mbwana mela Otazo kufo la pasa bolingo susi kabalo Oscar Engini Masona lopa na yesma Trois fois c'est deni Tumo bini ya zo baba fute Se kwanga ya mama Bolingo
Anope na bolise Viki mama na linga kangai Epe na linga kaye Toko maloko la bajimo Bomba ninga na kate ya mwepika mama kasi seko Bajalu bazinda kuna na kate bale mozindo
Kuna koluka moto na ngai
Martin Bidiye
President Bodiso
Bata mokili, balingi peka boka bonie Esika bato mi bale balinga ni bango basete na kate Yo yo mama
Kwa tonga kai masu wanga bako zela na libongo Menge nini boko luka boka bola Watu ya ngogo kene nenge nini Mame Ole mwende nesha
Fonfon Homme d'affaires
And you're listening to WRIRLP 97.3 FM Richmond. My name is DJ Dowdy. This is Ambiance Congo coming to you every other Sunday from 3 to 5 p.m. It's coming up on 4 o'clock. You are, again, listening to WRIRLP 97.3 FM Richmond.